Urban Hype.
Zipscoop.com.
DJ Trill.
I wonder how they feel. Baka kuona ulila. Weba konela tulo usiku ise tilipize na mitima zomila. Oh my baby. Osa lenge ya babantu vati ono ngeshua. Please baby. Chikondi ni babiri wachitatu iwe juwa. Nicheche kele mukazi wanga. Nale makuyambana. Believe me when I say I got you. Kulibo kabana.
Vikalu Baja vintu vika wama
Mene ya kala zako.
So ni mato ni wantuwe umakondo velila. Ni mato ni wantuwe umakondo velila. Njote kele
have a little faith in.
Njote kele go baby. Njote kele
have a little faith in.
Njote kele. Njote kele. Njote kele.
Have a little faith in.
Njote kele. Go baby. Njote kele.
Have a little faith in.
Njote kele. Njote kele. Njote kele.
Bili vako muline mami. Don't ever let them get you hot. Kulichiwe mami. Yeah. Chima bababa vakaona. You got doelo wachoka ndiwe pie. Beefy muli iwe mami. Yeah. But you can trust that I won't let you down. You my queen, this your throne. Don't neglect your crown. See all those other people in whom a nest you found. They wouldn't think about it twice. They would let you drown. But they show up when things are well though. As soon as it is rocky, I promise you they'll go. They smile but they're hoping that things will fail though. And will I give them the satisfaction? Hell no.
Vikalumana Sima mkalako. Baja vintu vika wama
Iye pene ya kala zako.
So ni mato ni wantue umakondo velila. Ni mato ni wantue umakondo velila. Njote kele.
Have a little faith in.
Njote kele. Go baby. Njote kele.
Have a
little faith in. Njote kele.
Have a little faith in.
Njote kele. Go baby. Njote kele.
Have
a little faith in. Njote kele. Njote kele. Njote kele. Nganizo siya na daily ati ya neba kamba kuti. Muni na mamwende kuti.
Mwenze na achite, mchita na chite. Zini ziwa neo ve mufuna nikachite. Make, wanitema na mazapato. Mafolo kwa masipuni mumutu mapoto. Ne, wapakisa vandu wene ukondo ngelela. Uzapanga mulandu zani paya belela. Ukapeza ni boza ndiwa uza honekela. Pavose hawa wanundine hoche tekela.
Vikalumana
Sima mkalako.
Baja vintu vika wama
Iye pene ya kala zako.
So ni mato ni wantue umakondo velila.
Ni mato ni wantue umakondo velila.
Njote kele.
Have a little faith in.
Njote kele. Go
baby.
Njote kele.
Have a little faith in.
Njote kele.
Njote kele.
Njote kele. Njote kele. Go
baby.
Njote kele.
Have a little faith in.
Njote kele.
Njote kele.
Njote kele.